Ya, Homonati. NTK Good Hope. Oye, bonata.
Fly.
Get the detail, hit the push up.
mina a ku bonek mary ka tsakisa a ku fambek seta ti tele swi na swi lavek mibiya phiti tele
hi to pusha
ticase ta ti tele
hi to pusha hi to pusha.